ni pesha low you sit girl
chuda chuda
mambo yako wewe sit girl yana ni vuja moyo sit girl lakini mimi shamba bwa chuta ni penda kama live away sit girl lakini mimi shamba bwa chuta ni penda kama live away sit girl. Onge yako ya mapozi site girl, tema mate chino kiku uzi site girl. Onge yako ya mapozi site girl, boezi wakitaka chombeto site girl. Tembe yako ya mapozi kama misi kama modo napo piga vazi site girl. Urebana puo kiongea, luge na nchengua, swangishi fumbo bado na shindwa fumbua, bado na shindwa ku. Site bwa ikula, sosi yako ya kumekipiga. Umulako wei site girl, bina ni pesha low you, site girl.
Chuda chuda,
mambo yako wei site girl, yana ni vuja moyo, site girl. Lakini mimi, shamba bwa, juta ni penda kama live away site girl. Lakini mimi, shamba bwa, juta ni penda kama live away site girl.
Unavyoonekana kama mwana saikojia kwa olivo ni bamba sasa na mina kuji. Nipo kihasa zaidi so mgeni pande hizi. Hey city girl, hey city girl, just believe me. Ubaba ishwi na sounds za mita na data na izo na nguo unazova. Weni wangu daktari kulasa mpya kwenye langu daftari. Wa mahani mami like mama ni mani. Kofia unavyo shusha macha onekani mabitozi na misele ya ome watu pambali. Naonekana simple kumbe zivyo sivyo. Sabasa mkidogo nione lako dipo.
Humo lako wei site girl, lina ni pesha low you site girl.
Chuda chuda,
mambo yako wei site girl, yana ni vuja moyo site girl. Lakini mimi shamba bwa, juta ni penda kama live away site girl. Lakini mimi shamba bwa, juta ni penda kama live away site girl. Humo lako wei site girl, lina ni pesha low you site girl.
Chuda chuda,
mambo yako wei site girl, yana ni vuja moyo site girl. Lakini mimi shamba bwa, juta ni penda kama live away site girl. Lakini mimi shamba bwa, juta ni penda kama live away site girl.
Kiklan Jila Local vibes, yeah. Yeah, city girl, yeah.